Nico Beats, Mr. 808.
It's your boy Kilikali. Kilikali. Yeah, man. He life ni safari. Before utoke kwanza weka Mungu mbele. God first, imekuwa ni wewe tu since day one. Hujaniacha, I'm a survivor, climbing. Sui situation niko wanting. Nataka good life, ajagai, jagai. Sweet me away up, oh Lord of mercy. Mercy a God, acha nikidunda, unanipa hope. Kutamwa ghetto ni kuruka mtaro. Hakuna ya lunch lakini ya mzinga. Ikozi siko loso niko na mbogi. Unafikiria tuja kuona eti bridge na niblanda. Anachomwa huko rauna. Lendia mali alafu wakakatwa mkono. Smoke them, tell them, si fame. Napigia ni ya shame. Staki close, napigia saba ma euro. Bro koto, sare kukimbisha na na makuro. Me na yosi ni choche kuni waste ya time. Inasonga, iko hand. Kono unabonda kuwa strong, unapita. He life ni safari. Before utoke kwanza weka Mungu mbele. God first, imekuwa ni wewe tu since day one. Hujaniacha, I'm a survivor, climbing. Sweet situation niko wanting. Nataka good life, ajagai, jagai. Treat me away up, oh Lord of mercy. Talking about my peers, maskio niliziba siku peers. Kwa mountain ina chance beer, unankatia. Inside ni pain, navumilia. Nikona nia, nishapoteza ngawe. Bila kutarajia, wakati kuwadia. Eri ni kunye beer, zini nice ni kuwe sete. Thanta rudi kufikiria, mambo mob ya dunia. Ikiwa fiti, bado wana hate. Mini kumashada, I meditate. Before nende moshada, nataka send. Big up watu wote, wenye mnaji send. Na praise, jaja, the most high. Yenda kona key, kila door, na ingia. Thanks, kunipa gift, every day I disia. Sometimes life gets hard, but unajipigania. Na saa, nichache tulu chunge familia. Banzanga liko missing after, kumwa gandani. Kazi ine kuwapona degree, hakuna kazi. Na bidu wapige nyongo, let's get money keep to fit ku reform the form. Usijicheche na loss. Kanya mbisho ushati utafanya bu bu bu. B1 pull up. Pull up in a bima. He life ni safari. Before usoke kwanza weka Mungu mbele. God first, imekwa ni wewe tu since day one. Hujaniacha, I'm a survivor, climbing. Sui situation niko wanting. Nataka good life, ajagai, jagai. Treat me away up,